so guno gumurundi gwakuna kwamba mu maji yako gusoka guno katonda gwe yatadde mu lwatu emirundi emirala gyatadde mu lwatu ejo kibaddeyo
enanga yagamba banange ngenze tugenda kebera mu byuma byaffe ebyamasimu tulabe eyakubidde omusajja omupoliisi gwe bayita sali essimu emulagira okutta omusajja ono era tugenda kudda bannayuganda tubategeeze ani yakubye essimu n'alagira sali atese bulime emyezi kati ebiri akulira poliisi n'asirika n'atabaako kyayogera amumyuka n'asirika minisita wa internal affairs n'asirika minisita wa defense n'asirika netabaayo muntu mu gavumenti avaayo kubaako bigambo byayogera yadde bibiri kitegeeza ndi mulambo gwe balindirira kirumira ne bweyayogera tibagenda okunsa era bamala ne bamutta nga tebasodde base baabiriga tewaliwo musi gwe baagambye nti ono ye musa abatta bonna be bazze batta tebaliiko gwe balumiriza nti yabadde abatta wabula bakwata abasajja ne babayoola ne babateeka munda ne babatta kitegeeza omutemu ali munda.